Talaalku waa dawada ugu muhiimsan ee la siiyo dadka meelaha sida weyn looga helo ayaa ka mid ah MCH-yada ku yaala gudaha magaalada, kuwaas oo kaalin weyn ka qaata badbaadinta dadka kuwa halista ugu jira cudurrada intooda badan. MCH-ka Buula Jimac oo ka mid ah MCH-yada ku yaala magaalada Baydhabo ayaa ka mid ah xarumaha caafimaad ee talaalada laga siiyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Baydhabo. Dr. Cabdikariim Aadan Daahir oo ah madaxa qaybta talaalka ee MCH-ka ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada talaalka.
Noocyada oo talaalka MCH-ka biyo way ba kumadeen. Talaal horta MCH talaal isun biyaana ma leh, talaal walba biyo oo Soomaaliga la ka isticmaalo, talaal walba biyo. Talaalkan way ba horta waa daawo waay, daawo oo la siiyo lankiwing iyo lankiyar. Badanaa boy ba badiyaan talaalka la siiyo ulaadi yaryar oo 5 sano ka yar. Talaalka say badanaa ulaadi way ba waxtaranki leh, immunity oo jirta faasho waxtaranki leh, korriimid oo qayb qaada, jirta faasho qayb qaada. Meela raayso way ba qalada qayb qaada maskaxiyan haanti oo qayb qaada oo habka korriimid oo maskaxiyan ta qayb qaada. Badanaa boy ba waxtaran leh lanwi iyo lan yar waxtaran leh. Talaalkana adis qurux badan ku warbi way ba talaalku way ba waa daawo ama jeermis oo ka sameysan jeermiskaas markan way baahan la dili ama la hajli oo weekanada laagsamay ama kala laagsamay jeermiskaas jeermiskii markan udurkii oo bakteeriyada udurka sawaay ama virus tii walaa sawaay la hajli waana la dili talaal korta ana saksabsi ana sa miraay ku koomi talaal way baahan way baa waa daawadan kumiibsan oo yaalka iyo lanweynka bo talaalka badanaba un hadda badanaba way baa badanaa talaalana ulaado 5 sano ka yar ulaado 5 sano ka yar wiilwi badanaa talaalana badanaba way baa talaalna way banan tirgalay ulaado 5 sano ka yar yaa badanaa diirada hadana uu saaran ulaado 5 sano ka yar way baa sidii gaaban talaalana way baa kuma dhaha ulaado 1 sano ilaa ibra ka bilaabadaan wal boorta ibra ka bilaabada ulag madis dhalada ilaa meel raay salka sana ulaado way bakay buug gooney leey way balan qasay rutiin aan qasay buug gooney giliyana unag oo hal sana ilaa 5 sano way ba buug gooney giliyana suun way balan qasay lama shal gaaday markan hal sana ilaa 5 sano balama lan shal gaaday koy balaray he 02 salare oo anday way zdc yalare kono way balan qasay anday minay salan qasay mar anay minays iyo zdc gasay marka way boohan lamaade booba isku mudo laakiin walaal yar shal dibiin way boohan ulaado 1 sano ilaa 5 sano dhahayta oo zdc madis iyo yeyn way boohan unagu 1 sano ilaa 5 sano wali sheelan talaalna boog zdc gal galiye wali sheey balan talaalna oo talaal faa'iidana helna meel raayso inta meel raayso waan helna meel baadiye meel raayso ka faa'iideysid waay ya talaalana unagu kan kala noob aanay minaas kunoob baa unagu 1 sano ilaa 5 sano suuna oo talaaq goos goos kanaydi oo haano qaadi haanana qaadan meena goos goos kanaydi saala talaaq oo qaadi haano ma qaadan kaas way baahan talaalana suuna talaajeen si dhameystiraana kan oo sidii si way baahan unagu 1 sano ilaa 5 sano oo wali sheelan talaalna yaan balaaban suuna kan kala rutiin la yaraa way baahan dalashada ilaa way baahan 1 sano way baahan soo isuuna talaalana dhalashada ilaa 1 sano talaalana suuna ay baa sidoo boogo markaan kibi gooni galiyana marka